Akachika akafuga ebiweerezebwa ku mpewo ka Uganda Communications Commission kalagidde the Red Unit TV bikomye okuwa omwagaanya abantu kinnoomu abawakanya ebitongole ebyalangirirwa nti bivudde mu kulonda okwa bonna okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi oguwedde. Ssentebe wa Uganda Communications Commission George William Nyombi Tembo agambye nti abantu okusiziranga ku mpewo okunafuya ebyo ebitongole ebyalangirirwa akakiiko k'ebyokulonda kimenya mateeka. Agambye nti okusinga okuwabya eggwanga ku byokulonda abataamatira nabyavaayo naddala ku mutendera ogw'ababaka ba paalamenti balina kugenda mu kkooti.
Ekyo kintu ekyo kyabwe gyegali nnyo. Mumanyi bulungi processes bwezitambula. Bw'oba owanguddwa ng'olina okwemulugunya, tubitwala ku radio na TV. Olina kubitwala mu kkooti oba ku Digital Commission. Kubanga kati ebintu ebyokomplainingako, muleeta ebintu ebireeta obujagala ebyessa emitima gy'abantu, abantu babudde mu kalulu, ze banziba nafuna wano kikumi, ne bagala nafunyewo busatu, kaakati nammwe abali ku radio ne TV kyemutuyambye, nga mubi broadcastinga, tokubidde oli gwe bagamba nti yamubba, tokubidde electoral commission kukilarifyinga otwala biwono eyagwa tetukikkiriza. So tugambye aba radio bagende mu kkooti, bw'oba wagwa akalulu genda mu kkooti.